Tunaye Meja, tunataka Lucy, tunaye Madi, tunataka Betty, tunaye Kora, tunataka Masi, Ateno Nyambura na Isola.
Mswahili anionyeshe utamu wa uji, tamu uji ni kujingisha birauli. Manzi mjaka nyuma amejibeba nile haga ikipita, yani uwezi lenga. Manzi wa Kakamega, Teke County Migundo kusema. Manzi mkamba, muziki ya kunengua mambo mbaya. Oh my commanding wife, manzi wa Nyeri ukimnyima dime, she will destroy your life.
Tunaye Meja, tunataka Lucy, tunaye Madi, tunataka Betty, tunaye Kora, tunataka Masi, Ateno Nyambura na Isola. No woman no pare, no pare, no woman no pare, no pare, no woman no pare, no pare, no Michelle, no Mega, no Susan, no pare.
Then no party,
no party.
If there's no panties and no bras, then no party,
no party.
I'd rather kick it on FIFA and just sparking like some reefer. If there's a plan without a Lisa, please don't call me savior credo. Sikuji hata kama nalipwa. I want to see some mini skatis, maybe even dodge my ex like Kati. Hata kama kumeshona, imechapa kama hakuna mamanzi.
Tunaye Meja, tunataka Lucy, tunaye Madi, tunataka Betty, tunaye Kora, tunataka Masi, Ateno Nyambura na Isola. No woman no party.